lelo aisa afiso bolola valetsina mwandi mama tawako pwe lelo aisa
afiso bolola
valetsina mwandi mama tawaka kule nganga shama aisa
afiso bolola
valetsina mwandi tawaka ye patanshi lelo aisa ibombele ibombele
ibombele we mwine
shamate pakuleka
wabombeni.
Ah, can you clap for Jesus? Let's go. Yani so bene shama lelo waisa
afiso bolola
yani so bene dadio lelo waisa
afiso bolola
ai valeti la mwandi mama tawako pwe shama aisa
afiso bolola
dadi valeti la mwandi tatwaka kule chechi shama aisa
afiso bolola
ai valeti la mwandi mama tawaka bambe malembe lelo aisa
afiso bolola
ai valeti la mwandi tawaka kwate kwa bana shama aisa
afiso bolola
ibombele ibombele
ibombele
Valetila mwandi filimo takope shama aisa
afiso bolola
valetila mwandi mama shaka pe shama mama lelo aisa
afiso bolola
ibombele ibombele shama yo 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 ibombele ibombele ibombele
ibombele.
ZambianGospel.com.